Zefaniya 1:1. Izwi likaJehova elafika kuZefaniya indodana kaKushi, kaGedaliya, kaAmariya, kaHezekiya ezinsukwini zikaJosiya indodana kaAmoni inkosi yakwaJuda. Verse 2. Ngiyakuqothula nokuqothula konke kusuka ebusweni bomhlaba, usho uJehova. Verse 3. Ngiyakuqothula abantu nezilwane, ngiqothule izinyoni zezulu nezinhlanzi zasendle, ngikhubekise ababi, nginquma abantu ebusweni bomhlaba, usho uJehova. Verse 4. Ngiyakwelula isandla sami phezu kukaJuda naphezu kwabo bonke abakhele eJerusalema, nginqume insali kaBhali kule ndawo negama labaphristi bezithixo kanye nabaphristi. Verse 5. Nabakhuleka kulo ibandla sezulwini phezu kwezindlu, nabakhuleka kuJehova bemfunga befunga futhi umilikomu. Verse 6. Nababuyile kumlandeleni uJehova, nabangamfunanga uJehova bengabuzanga ngaye. Verse 7. Thula phambi kobuso benkosi uJehova, ngoba usuku kaJehova liseduze. UJehova lungisile umhlatshelo, ngidwelisile abamenyiweyo bakhe. Verse 8. Kuyakuthi ngosuku lomhlatshelo kaJehova ngihambele izikhulu lamadodana enkosi nabo bonke abambethe isambatho sabezizwe. Verse 9. Ngalolo suku ngiyakuhambela bonke abeqa umbundu begcwalisa indlu yamakhosi abo ngobudlova nangenkohliso. Verse 10. Ngalolo suku, usho uJehova, kuyakuba khona izwi lokukhala livela esangweni lezinhlanzi, nokuwewula kuvela engxenyeni yesibili, nokufahlazeka okukhulu kuvela emagqumeni. Verse 11. Hewulani nenakhe ezingqulweni, ngoba bonke abantu abathengisayo bachithekile, bonke abathweswe isiliva banqunyiwe. Verse 12. Kuyakuthi aleso sikhathi ngicwaninge eJerusalema ngezibani, ngihambele abantu abajiyile enhlesini yabo, abathe ezinhliziyweni zabo, uJehova akenzi okuhle, akenzi nokubi. Verse 13. Ingcebo yabo yakuba impango, nezindlu zabo incithakalo. Bayakwakha izindlu, kepha bayokuhlala kuzo, batshale izivini bangaliphuzi kodwa iwayini lazo. Verse 14. Usuku olukhulu kaJehova liseduze, luseduze lushesha kakhulu. Umsindo wosuku kaJehova uyababa, neqhawe liyawiwula khona. Verse 15. Lolo suku lungusuku lolaka, usuku lokuhlupheka nolosizi, usuku lwencithakalo nolokuyize, usuku lobumnyama nolwesigayegaye, usuku lwamafu nolobumnyama obukhulu. Verse 16. Usuku lwecilongo nolokuhlaba umkhosi ngasemizini ebiyelweyo nasemphoshongweni asezingosini. Verse 17. Ngiyakucindezela abantu bahambe njengezimpumputhe, ngoba bonile kuJehova, igazi labo liyakuthulula njengothuli, nenyama yabo njengomquba. Verse 18. Nasiliva labo nagolide labo akuyukuba namandla okubophula ngosuku lwentukuthelo lukaJehova, kepha umhlaba wonke uyakudliwa ngumlilo womhawu wakhe, ngokuba yakuqeda, yebo aqede ngokuzumayo bonke abakhileyo ezweni.